yeko ne batabani bange Miyoge yoge misomo nyabula Okundetela degree munju Zechechimu kubye nalisi subira Bafuwa mirero kisimba noro sanga Noku yamba yambie katonda wabanyikifu Nisala nobu mabwange Obomu umuanyobu no joli Muliba wangu zinyote musaga Ebisale bye somero obutabiza nyisa Okutunule nkaliza kubula kabodi Mwala gilira musotela congratulation Ebintu ebyo tebibadde byangu Oyinja bwincha nokugatta mwempewo Abo banagamba bataiba mwenjogera nga ntya katonda bakubazi feria Mwempisa nobuwulize temwabisula Mwabiwerekereza nga bukakamu Era babogerako nga batagala mbakye mufudde mukunguza n'omuwangula guno Nze sina bukakafu bamwegadanga naye kasita mwageetinze lizatisi Abayivu kati ekiddako kyeki ng'enkaza lujese batadde kabi Sije muyingiride sinyangu muzo kole kero kole vina bafitinya Ngeka ndako mkwisa nyeko kwenye Naga sanga gajweteke Katimulie kama nyenga kosana wabwa Atowa ye Uganda ya kati Digiri zenda za nyumanga Omuli mogufuna tona gifuna Omtu ya kolanga chaso wala choka Ebyalu noviri matakani Bifana nanga pale zaba seven yalo Ebichakwe imirire bibanguke Biafuka biakatonda na famire yange Ebichari biafo God and my country Okunonyo mulimu mu Uganda yatu Nagugwa afuka mulimu mutongoli Singa munagenda na magezi gange Musomenge biri inzi kokulwa Wake kukakuwera musitiri Chicholi mumoto keze mpakovuga Chefola banga nebizimbe biafe Bisiba biri ndi kukabigwa Osonga ya gambolingi kusanga bazimba nga bakole education Eya somerero bwa accountanti Omusanga akola bwa traffic Lady emu kuliko mukwano gwange yasoma bya buluza weereza sports Lwaki tomusoma bimulikolanga kwe kumala gasoma okwo kwe mbalangira Musoma ebintu ebyangu okukola tenga ne mukwanga mebiri Tomala gasoma kutuka lungereza tufuwete la mbirabiyo Musoma ebintu ebyangu okukola tenga ne mukwanga mebiri Tomala gasoma kutuka lungereza tufuwete la mbirabiyo Omusome nyo fetu kera kuchachancha Kufana na sikida badali nendusu Kimugenda kubichokula miyake chiri unjimusi Memu bangu sobu tabitulina Mumu feria ne Uganda mwasonga Eyo kwenye girambi mutasoma Oza ndasoma nyota mira bogwa Olobi wasomo vikoze budeshi Ngatuna sala woku chosomele rachilo Oza bumaru wachangu cha kufunika Bacho somo kufuka pairoti Nga mu Uganda nyonyi muri mubiri Choka muri chinana mu kalasi rumu Mumuva wambuwa luka gamvuma Ebye misa nyone miri mwejo mutwegeza ko Sente zebyo zirianga ya tetonda bimala Na bata soma kanji bagaga wade Mwejiro tunyumize papulazo Otandike nuwa iriza balogo bantu Abata kutumanga kukusoma mua wagutio Eno Uganda si changu kuterera Yandi wonye zenta akola po sechuliku Uresi ya soma ingi ni ya lingi Kati ata akola musitudi Chibio kumantina wa soma buwa kapenta Ogenze kuchita nto tadeyo kucha Mujifosho kusima wendi picha wa mwe Mugenda kugamba mbulira watu kukira Musame vitwebi ya mwa kukola tenga ni mkwanga mwebiri Tomalanga soma kutoka lungereza tufuwete la mbirabiyo Musame vitu evya mwa kukwala tenga ni mkwanga mwebiri Tomalanga soma kutoka lungereza tufuwete la mbirabiyo Uganda chini simanyi tuwe mirimu nyago sabana okuva ku Ivurini ni mwami Adamu kati embera z'abantu zosomerera zo ono simanyi omalozi tunde ruddawa kiki kugano okusoma bwa ketalingi wali owuliddeyo sizoni y'okulya emmere kale ensalawo yabyosoma yefu onoonya ntondo otandike n'okukolima bw'osoma obusawe mulago n'otaweebwa weewola otandike ka kirinika awo ojja kuba n'obulati mwana waffe aliraanye erimba omusezi omufaanane ogenda okubyangatanira mbibuuzo byaffe ntyotuukiriza ddi emisomo egyakusumbuwa ebifa mbwe ngula biwasoma kyeswa oyinza n'okufa nga tofunye visa kakulu engeri gy'asomba buli kantu byali biseera sebenkanyanya z'olaba zamaanyi gange gandi mumwe bantu bozi ne katonda wange gwe mmanyi atafa okuyimba oluganda n'enduwomesa kwe kuva abatamanyi aŋŋamba ne bajjula ennuku kuva luwakkiriza olwan'entalo zange n'abannoonya gw'obayigga mukama kati nsaba owala n'abampalana bonna otangaaliza emikisa abanjagaliza tandiikiriza okwagala obaviira buli alinda amagezi abamubuulire bwe katajjira ku meeri akanamegga wanjovu tofuuka kayembe ya sabala owangaale nnyo sebufu bwango ndi musajja wo beene tonvangamu akamenya embazzi ntegeeza semanda otunywereza ekifundi kwa ddadi musoma ebintu ebyangu okukola ate nga ne mu ggwanga bwebiri tomala gasoma kutuuka lungereza tufuwetera mbiraneyo musoma ebintu ebyangu okukola ate nga ne mu ggwanga bwebiri tomala gasoma kutuuka lungereza tufuwetera mbiraneyo musoma ebintu ebyangu okukola ate nga ne mu ggwanga bwebiri soma kutuka lungereza tufuwetera mbiraneyo.